panuna chongo.
Kaboom!
Umuntu mutwe.
Witty beats go crazy.
Wiz.
Ita zenza gaze.
Yeah.
Remember where you got from. Zambian Music Promos. Don't see old.
My family's manale konkala kona time ya pamoz. Whitey makumana shenga kwa chiti kangos. Instead of school, ditu girls wali movie kwati. Malamia ya lenga mainjabo yankala korapti. Ni chamai kakuutu mwesi ya kila minati. My fake prophets usiku ndiye mawizati. Kaipa kaimu zake magena malezi. Na my feelings ya napatwa braya enda na mayezi. Chichiti la famushe besi wa makamba chezi. Kanunga wapanga potebulo na magrezi. Pamidia kufula, kubena ninomo. Bakulu ndevali kufofranti kuchita milomo. Taononga makomo, sifiri nomo. Makolo batu banalema, they can't take this no more.
Ha.
Zula mezo mwanga neo. Imwe what are we doing? Panu ziko ridi. Chalo tao nongera tumweo. Wanyamata wango zavuka. Pasikana wango pondoka. Nao wazibambo nazimaiza. Daya kona nzelu ya manje na mabusa yana zavuka. Wasokoreli wanafunduka. Ulangana wantu wonze na wozi bataya kona zeru ya hii. Zikola ono ngeka mwe. Munyama tana knife mbombasa. Wena pama bedi wena wago na pampasa. Zikori noringo ono ngeka zititaya kona zeru ya hii.
Remember where you got from. Zambian Music Plumbers. Don't see old.